Malunga neempawu ezizilumkiso zomhlaza womlomo wesibeleko. Ukuqonda iimpawu ezizilumkiso zomhlaza womlomo wesibeleko kwangethuba kunganceda ekubonweni kwangoko kunye nokunyangwa kwawo. Nangona abanye abantu basetyhini besenokungazifumani iimpawu kumanqanaba okuqala, ukuqaphela ezi mpawu xa zivela kubalulekile kwimpilo yakho. Malunga neempawu eziqhelekileyo, ezi mpawu zilandelayo zingabonakalisa umhlaza womlomo wesibeleko. Kodwa khumbula ukuba ezi zimpawu ezinokubangelwa zezinye imeko. Ngoko kubalulekile ukubonisana nomboneleli wezempilo ukuze uxilongwe ngokufanelekileyo. Malunga neempawu ezilumkisayo, ukufunyaniswa kwangoko ngundoqo kunyango oluyimpumelelo. Nika ingqalelo kwezi mpawu zilumkisayo kwaye ucinge ngokuhlolwa rhoqo kukhathalelo lothintelo.
Iimpawu zekhensa yomlomo wesibeleko zibandakanya oku kulandelayo. Ukopha kwelungu lobufazi okungaqhelekanga okunjengokopha embindini wamaxesha. Ukuba sexesheni ixesha elide kunesiqhelo. Ukopha emva kokwabelana ngesondo okanye emva kokufikelela kwixesha lemenopause. Incindi yobufazi engaqhelekanga enokuba manzi ibe ngqindilili okanye enuka kakubi. Uva ubuhlungu ngexesha lokwabelana ngesondo. Iintlungu kwi-pelvic ezingahambelani ne-cycle yokuya exesheni. Iintlungu xa uchama kunye nokudinga ukuchama rhoqo. Kwakunye nokwehla emzimbeni. Masiphulaphule. Uya kunesi okanye kugqirha xa kutheni. Ukuba kuye kwenzeka ube nenye yezimpawu, ingakumbi xa zingapheli okanye ziba worse, yiya kunesi okanye kugqirha ngokungxamisekileyo. Ukufunyanwa kwangoko kweengxaki kukhokelela kunyango olubhetele. Iqela le-oncology leSebe lezeMpilo laseMpuma Koloni lithi, nokuba awunazimpawu, ukuhlolwa rhoqo kubaluleke khona ukuze kubonwe, ze kuthintelwe umhlaza womlomo wesibeleko kwangethuba. Thetha nomboneleli wakho wezempilo ngayo nayiphi na inkxalabo onganayo.